mapema kuti usafoke. Iyo suicide singiye solution. Daba petro sazimisa moto. Muzipinjo mwomo kudusa. Kombo kila nkani ya Elijah. Sooner later uzaona victory. Izi zonse zisankala history. Usila unga siku kona njala. Kambana neba afakepo kwanza. Yazo ni mbeba inafa kutenje. Chala timozi sichi mapazabwe. Kuka fiba tiwa na nyenyezi. Kendo kuwala ni mumudima. Kusila nchito siku chakwa zonse. Mwina chipwenzi chisa kufokese. Rise and shine, pick up the pieces. Ndiwe star, panga lemonade. Usazi felule, cheza ndia zako. I don't mind, ni nyumba ya devo. Veneva vuta, wauza koneba. Tete tete, siya utanyama. Wendo wa fulu, mpaka uzafika. Never give up, fight like Zata. Suicide sindi a solution. Daba petro sazimisa moto. Muzi pinjo mwomo kudusa. Kombo kila nkani ya Elijah. Sooner later uzaona victory. Izi zonse zisankala history. Take your neighbor umupase kwatu. Afuna mtu okamba nae. Mkati mwa mutima umumuli nkondo. Silent battle now is a killer. Bayabantu kuchila futi AK-47. Great men Benati na loser. Mutu wankani yenze suicide. Rumor has it ni my love issues. Whenever could ni financial pressure. Nevertheless moyo ni kamozi. Zapazi koti mango pesa. Awazulo analibe nyuba. Kumalelo wana manga mansion. Enazana anagona njala. Kumalelo ni kontinentu. Suicide, sini a solution. Daba petro, sazimisa moto. Muzi pinjo, mwomo kudusa. Kombo kila nkani ya Elijah. Sooner later, uzaona victory. Izi zonse, zisankala history. Every time, ukafuna kuzipaya. Gani zila, okondeka wako. Wana wako, na mwamuna wako. Mukazi wako, azafana chikoko. Laka laka moyo. Spending dollars fighting cancer. Iwe busy ufuno tenga moyo. Don't be selfish koma inu baba. Kulipe season imankala permanent. Inga nkale winter sama na mvula. Nkala pansi ni kuuza story. Ya mutale mwanza libu na magnet. Siku chichuma vana badwa nacho. Koma lelo maje ni vikwaya. Na Mandela anapika jele. Elo uziva mpaka kala president. Never give up, fight like KK. One day siza kala better. One day siza kala better. Keep your spirit up and high. Ni kupemba kuti usafoke. Iyo suicide sindi a solution. Daba petro sazimisa moto.